waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalin wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaan ba waa wararkii ugu dambeeyay ee maanta oo Isniin ah oo taariikhduna tahay 22 July 2025 magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Ganacsatada reer Tasmaaniya ayaa siyaasiyiintooda ku buuriyay in ay isla shaqeeyaan si ay uga hortagaan caqabadaha uu keeni karo baarlamaankooda oo aanu xisbina helin kuraas ku filan in ay keligood xukuumad sameeyaan. Gorgortan ku saabsan awood qaybsiga ayaa hadda u socda dhinacyada kala duwan. Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Australia, Susan Lee, ayaa sheegtay in nidaamkooda isbahaysigu uu noqon doono mid adag laakiin ku salaysan bay tiri cadaalad, iyaga oo ka shaqaynaya siyaasadihii ay kaga shaqayn lahaayeen baarlamaanka cusub. Baarlamaanka cusub ee Australia oo la doortay bishii May ayaa berrito oo talaada ah yeelan doona fadhigoodii ugu horreeyay. Ms. Lee ayaa dowladda dhexe ku eedaysay in ay ku guuldareysatay wax ka qabashada arrimaha wax soo saarka iyo dhaqaalaha. Warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adda Chronic Pain Australia oo lagu sahamiyey 5,000 oo qof oo Australiana ayaa lagu sheegay in ay dadkaasi la nool yihiin xanuunada joogtada ah, welina ay ku dhiban yihiin la kulmidda ceebayn. 74% oo dadka ka mid ah ayaa dareemay in layska indhatiray ama aan waxbaba laga soo qaadin, halka 48% ay sheegeen in ay karah kala kulmaan xirfadlayaasha caafimaadka qudhooda. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 580 qof lagu dilay iyaga oo cunto doonanaya, taas oo noqotay maalinkii ugu dhimashada badnayd in ka badan 21 bilood ee tagay. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in dagaaladii toddobaadkii hore ka dhacay gobolka Suweida ee Siriya ay barakiciyeen in ka badan 182,000 oo qof. Dadka deggan magaalada Suweida ayaa sheegay in dagaalkii istaagay kadib markii dowladda Islaamiga ee Siriya ay iclaamisay in qabiilka Barawinku ka baxeen magaaladan ay Druusku ku badan yihiin. Warkeena intaa ayuu ku egyahay. Si aad wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay u heshana, hadiya jeer nagala soco podcast-ka, website-ka iyo Facebook iyagaba fadlan raadi SBS Somali.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.